Too much money.
Where?
Jumping ball.
Body money. Body money.
Wait there. Get
you beat. Izo bia unazomnunulia blaza. Ukipiga kimoko ukalala tatangaza. Sio pesa tu, usipokaza. Usiwe kilaza blo. We mpeleke moto, peleka moto, peleke moto, peleka moto, peleke moto, peleka moto, peleke moto, peleka moto.
Usishe kununua chipsi tu, nyama nyingi kuliko chipsi zipisi. Anakula zege wana kodolea mahipsi tu. Na unapasuka ujanyonya hata lipsi. Kwa wanamuita kicheche, tembeza moto mpaka mwisho stoke na cheche. Katikati tu utasikia cheboe ni pepe. Afu kicheki comrade rungu kipepe. Simnasema no money no love tushasikia. Mbona fresh mina lipe la utahadithia. Mguwa shingo mguwa roho kuna kanyagia. Nisha lipa kingilio bada show na disappear.
Moto, peleka moto, peleke moto, peleka moto, peleke moto, peleka moto, peleke moto, peleka moto. Yeah, squeezy wanataka pesa na show. Usipokaza utakula na bisho. Piskali inatoka na mafo kwa ajili ya show. Niamini mimi blo.
Ukimpa hela ya najiunga bando. Apige picha mtumie mbeba nondo. Enekeza show zako za uongo. Mwenzio anatoa mpaka nongea kimomo.
Watoto zuli wanataka show bigi bigi. Ndo mana wana date na deliver piki piki. Wanakulana wanaita na makazi. Bro shtuka bro. We mpeleke moto, peleka moto, peleke moto, peleka moto, peleke moto, peleka moto, peleke moto, peleka moto.
Alafu wakati na shimboka na offer za bia. Akasahau kupelekewa moto itafatia. Mbwembwe nyingi mixa kama ni kalia kalia. Iyo mikogo ya hivu huko kwenye viba mia. Akajikuta siku kucha ni nampelekea moto. Akifumba kifumbua na kuta nampelekea moto. Nacheza na bucha tu nampelekea moto. Ataki susa na peleka moto. Kuna hizo pieces ina tabia za kitoto. Kushatuma na ulila kufika changamoto. Mpako mpigia simu nyingi za vitisho yu akifika. Hakuna stolo la maji peleka
moto. Peleka moto, peleke moto. Peleka moto, peleke moto. Peleka moto, peleke moto. Peleka moto.
Moto.
Ayo Freddy Bunja Bay.
Moto.
Champion boy.
Moto.
Ayo with Hopkins Key.
Peleka moto.
Peleka moto.